Scratch Technics.
We got the key to the streets.
The freshest nigga on town. Fig for Meg. Bawa. Tell me you gala to la gewa. Tell me you gala to come. Tell me you gala to la gewa. Tell me you gala to come. Tell me you gala kukwatewa. Tell me yeah. Tell me. Tuna gala kutalewa lewa. Mukwa gala kukomewa mewa. Tell me kusum sum.
Fresh fresh boy.
Oba tu kome wano, mkwano teke muka basa. Oba kutere wano, kwate wina kwata ruri. Oba kwate wano, tell me what you want from me. Aswa chigwera wano, never leave baby. Kusanga nandeka wano, like to me. Kurota vera wano, kakakos mami. Kusaba sembera wano, mubiri kumubiri. Nyanya mkato notono, onja garavi diviri. Oba nja garavi novi, lafu yaba nori chukuri. Dabi ya desa maligi, yeah. A teka basa, teka boda, teka plane just to meet you my baby. I love you, jagala manyova nawe kuchu, baby. Tell me you gala to la gewa. Tell me you gala to come wa. Tell me you gala kukwate wa. Tell me yeah, tell me yeah. Tunacho you gala kutale wa. Mukwano you gala kukome wa. Tell me we makusumu wa. Tell me yeah. Talk to me. Talk to me baby. Talk to me. Talk to me yeah. Na sente nyiji ngamba. Talk to me. Nyamba wachiri ngamba your number. Talk to me. Tell me wagwan. Tell me weapon. Shopping to the call China over Japan. Tugende Jamaica over London. Tell me kutwale mu disco over mu movie. Baby, this love is heavy. Yeah, I take a bus, I take a boat, I take a plane just to meet you, my baby. I love you, jagala manyova now.
DJ Bugs.
Tukishuka wana subanga. Ukituona sema pole. Chukuna vile tunatesanga. Mipango zetu zetu zina. Swaga ni fire hati sechi sina. Likizo mizo mazu wa maliza liza kaila. Siafu kwa sawa sawa zima zama kide zide zaina. Kide zaina, kide zaina. Kama ni picha we piga kide zaina. Kide zaina, kide zaina. Kama ni look we dunga kide zaina.
Kide zaina, kide zaina. Tunapenda kidesigna, 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 yeah. Mambo zetu kidesigna, kidesigna, kidesigna.
Tunapenda kidesigna, kidesigna, kidesigna,
yeah. Narrow!
Tunapita pita kila kona, viji maneno neno vinasema. Wasi furani kasha sema, kumchana ruge masinema. Ni story tu za mtaani, kila moja laki limdani mkono kinywani. Ni story tu za mtaani, kila moja laki limdani mkono kinywani.
Mange kimambi joto kali, joto na dini sasa ndo mwisho. Akapigwa onyo kali, joto na dini sasa ndo mwisho.
Ni story tu za mtaani, kila moja laki limdani mkono kinywani. Ni story tu za mtaani, kila moja laki limdani mkono kinywani.
Yere yere. Kimberembere, kiyerehere, kimberembere, kiyerehere, kiyerehere, kimberembere, kiyerehere, kimberembere, kiyerehere.
Scratch Techniques.
We got the key to the streets.
In the mix.
DJ Bugs.
Uwai suti kwa shere jirani.
Shani maliza, mara na wana kumbani ya God. Ere machumba yetima, hizi wanapiga na yo pesa.
Ni story tu za mtaani, kila moja laki limbradi mkono kinywani. Ni story tu za mtaani, kila moja laki limbradi mkono kinywani.
Yere here, ah, kimbere mbere.
Girl, you got me so high, high. Girl, I swear it in nice, nice. Girl, you got me so high, high. Girl, I swear it in nice, nice.
Ana mwendo malingo, na kazulishe po sura. Ya upaka shingo, ukunyuma kasimura. Ana mwendo malingo, na kazulishe po sura. Ya upaka shingo, ukunyuma kasimura.
She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. Baby, go for make her take a look, look. He don't tell where my eye the truth, truth. You stole my heart away like you're a crook, crook. I follow you to see what in the cook. Baby, let me show you love better than you've ever seen before. Me, I don't go for short. Me, I don't go ever. My Eddie, she didn't make me holla. She don't get me wala. Baby, make we go see my mama. Yeah. She got the fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist.
Yeah, yeah, yeah. Dai dai dai, cause I'm up on my pesa walaida. Dai dai dai, we are the boys, girl, and we are the. Oh, laida, watch it when you do walaida. Fidi daddy, me a di boy to pick ya in a demand. Oh, no Mikey, I sick it to this body. The way you shake it to your body, di tatarara, ozene samatara. Move on the yiba to tu seno kuswala. Chiwala, njagala nkutware. Chiwala, njagala uwe wange. Chazinisa, chiringa karuzinda. Nechizina, bikutena kazinga. Wangu ya bulibu puwa kwalite. Mfuna mugwe super kwalite. Oh, laira, bachi wengu yito walira.
Baby umebeba, haga, so nipe namba. Una manda bash ni matanga, shake umeshake ya dianga. Memba nina shash kwa bahasha, marinate na bila chesa. Kuna wempe waja kama saba, sina ethics, pengchora basa. Doga limpa ukilimpa kama bata. Hey yo, what's up people, it's your boy Gavkani. Hang out with the baddest, baddest DJ, DJ Bugs.
Them fear.
Damn it okay. It's a lot to bring it back again. Listen, damn it okay. Tell that DJ play it again and again. Damn it okay. It's a lot to bring it back again. Listen, damn it okay. Tell that DJ play it again. Come see the way I run this city. Why every man wanna bounce this pussy? I make you stay, stay along, no quickie. So come see me, see me. Come see the way I run this. this booty. I make you stay a long time, no quickie. So come see me, come see me. Jango kula gyo talaranga ko. Kuzi nina mazina gota zinanga ko. Nazi no style tozi gezanga ko. Nebya fumba baby tobe dianga ko. Nina mokwano, nina kusira wisere zisim sim sima. Ate tolwa yo baby tundumi akseri. Gali kwa gananga Cinderella. Nina mokwano, nina kusira wisere zisim sim sima. Ate tolwa yo baby tundumi akseri. Gali kwa gananga Cinderella. Come see the way I run this city. Why every man wanna bounce this pussy? I might just stay a long time, no quickie. So come see me, come see me. Come see the way I run this city. Why every man wanna bounce this pussy? I might just stay a long time, no quickie. So
blem blem, show me what you got. I blem blem, show me what you got. I blem blem, all my girls see bad. I blem blem, BAC to Cali. I blem blem, one you oh. Osha blem blem, baby girl you got. A blem blem, ooh yo oh. Osha blem blem, baby girl you got. Kulo 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 kulo, you are my sunshine, sunshine. Blem blem, show me what you got. A blem blem, BAC tonight. A blem blem, baby girl you got. Oh my baby, why you oh? A blem blem, baby girl you got. A blem blem, booty yo oh. Wish a blem blem, baby girl you got.
That's the remix.
It's the remix. It's the remix.
Smash.
The fine face, pretty, pretty. Uh-huh. I got the man, them witty, witty. Oh, who got the key to the city? Who got the fine face, pretty, pretty? I got the man, them witty, witty. Oh, yeah. The way I wind my body, boneless. All your friends, they must confess. I'ma give it to you, so don't stress.
No stress.
Get your body right, there's no rest. The way I wind my body, boneless. All your friends, they must confess. I'ma give it to you, so no stress.
No
get
stress.
Your body right. Rest.
Peace. Hey. Girl, wind up your body for me, baby. Nah, nah, nah. Oh, nah, nah, nah. You bubble it and get the keys to the city like la, la, la.
Oh, oh, nah, nah, nah.
Say me say where you want, girl, I me say where you want. You bubble it and rock it down like you are with the law. The way you wind, you're representing Mama Africa. Caribbean and then we link up in Canada. Busy remix it with you from Nigeria. We have the keys to the city, we not coming out. And if you love it, pass the blank and go so cha-la-la.
Who got the key to the city?
Yeah.
Who got the fine face, pretty, pretty?
Uh-huh.
I got the man, them, witty, witty. Oh, 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 yeah. The way I wind my body, boneless.
Yeah.
All your friends, they must confess. I'ma give it to you, so no stress.
No stress.
Get your body right, it's no stress. Wind my body, boneless.
Yeah.
All your friends, they must confess. I'ma give it to you, so no stress.
No
get
stress.
Your body right, it's no stress.
Oh, nana, love the way you wind. Pack it up and give it to me one time.
Oh, oh, oh nah, nah.
Girl, you're so fine. Keys to the city, girl, you want me gold mine. John Tess, you said them can't beat that. The pretty face and the shape where you got.
Oh,
the whole place like. Be a bashman, turn it up to the top. Ready whenever you're ready, girl, you turn it on. Bubble up your body, back it up, pass out the one. A fire side, girl, you hot like the sun. Turn it up loud, see the keys, I turn it on.
You look like a lot of Django day. Spending your money at a Dago day. And wallahi, my love is not so calm. And I know you love me too. Say yeah, amen. Tell them, say bye, bye, bye. Don't bless, oh yes, no stress.
Chumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa. Tena nalindwa na pendwa yule si wa kuita. Ay, 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 ay.
in the mix.
I like DJ Bugs.
Kila kwako nimetulia, Nairobi mpaka Bagamoyo. Anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa. Tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Picha kule kule, watapata tabu sana. Macho mbele mbele, ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama kukwetu. Hatuna maneno kukwetu, tunapendana kikwetu. Akana moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akaka moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Oh na na na,
nijipe.
Mimweza kuna wezaka kupenda sikatai. Kwei don't shazama, usinipige kipapai. Miapo kwako shabwaga moyo, usiurahai. Kweli, don't shakwama, unachotaka sikatai. Najua bado amini, haya yamekuwa. Acha siamini, kuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama huku kwetu. Hatuna maneno huku kwetu. Tunapendana kivyetu.
Akaka moyo kangu nijipe.
Oh, na, na, na.
Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akaka moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Moto, ukiniguza misifikiri. Baby kiwa chuma wende zima moto. Wacha wapate kinyongo. Wakichoka tupatane moro. Wameshinda wakileta zogo. Wanapiga domo kila soko.
Baby wane go down, pina mugongo. Usijali mama, kata viungo.
Kale wana give it to your body, body. You give, you give nice to your body, body.
I want you to know that I love you, boo boo.
Cool me down.
kutoa macho. When you take it down low, when ndo mziki mpya na ku download. I love the way that you caress me, you make me feel alright, yeah. Songa karibu baby darling. Volume star music. Oh na 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 na, yeah yeah yeah. Manzela
in the mix.
DJ Bugs.
Una smile low, nimeshindwa hata kutoa macho. When you take it down low, when ndo mziki mpya na ku download. I love the way that you caress me, you make me feel alright, yeah. Songa karibu baby darling, baby give me one more night, yeah. Na nikilala baby naota, unanipa love sijawahi pata. Kifua unavyonipa pasa, yeah, eh, eh, oh, na na na, yeah, yeah. Senorita, senorita, senorita na kuita, kam ni kukune ma baby ni na kucha, kam ni funze ma baby wendo ticha, nona niki kwacha ma baby ni na kicha, aai, walala, pribebembe, aniki lala baby na ota, una nipa love sija waipata, kifu wani unavo nipa pasa, yeah, yeah, ona na yeah.
Africa, you know that you can meet a baby. Chau taki kabisa, eti unachena visa. Ya fira minamus vingi. Iki lala na utakama, nanita. Nafumba macho, nafuta shuka. Naona napumbazika, uichika. Kongipo hapo, nafarigika. Mambo ya haba yako, no mana na tono no kau. Wala 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 wala, pale tulipo kutana. Mikono tukapeana, macho ya katizamana. Wala 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 wala, pale tulipo kutana. Na wakubadilishana, nafsi kukubaliana.
Scratch Techniques.
We got the key to the streets.
In the mix.
DJ Bugs.
Nzi, kidona ni uvio hengo alisema marathi. Yaeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona. Rabi, ameni banusura jeuri sina tena wendo kudanzi. Meni maliza hasira sivu mwe kisema. Nidekeze, nilewaze, washushuke wanyamaze. Nikinunga, nibembeleze. Sini, vipoli, wakome, washituke, roo. Chote, unenepe upendeze.
Wala wala wala, pale tulipo kutana. Niko tukapeana, macho wala zamana. Wala 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 wala, pale tulipo kutana.
Yari yari yari. Mi amor te amo, y te quiero, te quiero. Yali yo me amo, ujazo apenzi kwa beru. Zako migulo chekele wanani na ugulia anje kwerere teme dacho utakula chekele kinyamu yamu magia achumia tentelele na bila huruma unanichuza mambo unayabaruza mi mtoto unanikuza we zaje kwa itu okoro wa itu. Give me banana, your life is banana. But white dog, oh white dog, my baby. Zeshana, tuna shikana, shikana. Tuna cheze shana, che, che, che. Rumba, che, zina toka, che, che. Tukigusa na gusa.
chocolate. My vanilla nila. Tam tam sweetie. Ikichenga karocha mila. Benzi kole sauti watupai. Kupali pambe moto kama mafuta kwa karai. Okay. Na uliva toto ito to. Leo mpa koko iko ko. Geto ni lamba mwiko ko. Saka fa kwa ko. Mama tanyewa
nikomeshe.
Ya leo kiboko
nikomeshe.
Mesiti utamu
nikomeshe. She she komeshe.
Asa kukwacha we
saweza.
Ninde kwa mwengine
saweza.
Teuri sina.
Chisi twa chese shana.
Tunashikana shikana, tunacheza shana. Che 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 rumba che. Sina toka che che. Tukigo sana sana.
Kumbe boy, njagara kuvana we, my baby. Spending my money for you, I'm ready. My sweetie, my baby, my diva. Allow me to be a diva. Your love will go give me fever. When you touch my body, make me water, make a clean my face. I like Ugandan water, so green and fresh. Oh baby, pour me water, make a clean my face, yo. Me, I like Ugandan water, so green and fresh, yo.
Bugs.
Validation. Now every day she do upgrade. She no get no expiration. I want my, my. Oh yeah, give me my, my. I want my, my. Oh yeah, give me my, my. Got me feeling like Oliver Twist. Oliver Twist. Got me feeling like Oliver Twist. Oliver Twist, she got me feeling like Oliver Twist. Oliver Twins. She got me feeling like Oliver Twins. Oliver Twins. Oliver Twins. Your body.
Nifani unadhani unachapa muda kusota si dhambi acha nifta. Nifani unadhani unachapa muda kusota si dhambi nifta. Nifani unadhani unachapa muda kusota si dhambi nifta. Nifani unadhani unachapa muda kusota si dhambi acha kata. Nifani unadhani unachapa muda kusota si dhambi acha hati wewe ni
in the mix.
DJ Bug.
Nifani unadhani unachapa muda kusota si dhambi acha kata. Nifani unadhani unachapa muda kusota si dhambi acha kata. Hati wewe ni sosu kitaka unabai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajam. Dome sota na unakata. Ati yani hunanga mali. Woshindo mehaya gari. Woshinda nini na nani.
Gari ni ya sugar mami. Keja liomba mwaniki. Luku aliomba tirani. Na kwa best vile anajidai. Bazu, bazu, bazu. Hauna kakitu bazu wa utu. IG chocha maisha ya tu. Caption lamu with my boo. Lifestyle na madeni. Niku chotwa chotwa na benki. Wacha kupostu kichocha. Atuko lamu na vile umesota.
Hati wani sosu kitako na bae. Sema walai. Chocha mbona unajamu. Brome sota na unakata. Ati yani unanga mali. Woshindo mehaya gari. Woshinda nini na nani. Brome sota na unakata. Choki brome sota na unakata. Na tipi umeokoka unendanga chachi. Unade unachopa na unatabike. Miadi sijui mbona moko mangwai. Hama joni jaba zimeru. Na usimu nishiru. Na unapatikana daily stage ya 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 mbona ulichochana umebindai bado kuna deni hadi ya mayai mbona mbaka tala ina kutai ati weni sosu kitako na bai wongo sema walai chocha mbona unajamu
mbona sotana unakata ati ya ati 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 ati. I wonder by your side, you where you go, I go, 24/7 for my mind, every second, every time, yeah. Anywhere you go, I go, follow you go. I don't understand why I want to be a man. Things you do, they take control of me. Fantasy, fantasy, kokerozi, on top the team. Omo ge iju padi, oya fake pussy, fake pussy. Fantasy, fantasy, kokerozi, on top the team. Omo ge iju padi.
Ade, 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 ade.
The king has come. Ni mwewe nongo, get the sauce from the sauce. Siri wa muzanyo, kufa kumutempa kamu salt. Take a kede banga, nkwesu nzenga cheke mubanka. Nga mazimu tanka, puru kuta unlingo netaga. Kumudu jendiko, tosuwa wato manye chendiko. Lero nza chintu cho, sabi mara bebi nzaliko. I'ma call you daddy, I call you puppy. Come see me talking, I know you like it. I'ma call you daddy, I call you puppy. Come see me talking, I know you like it. Should I make a boom party for my body? Let's make a boom party for me, yard. Come on, make a boom party for my body. Let's make a boom party for me, yard.
before I burn ya. Book of my desire, so come strong, don't tire. Me say, I got your love and come and get it. And me smell good tonight. Hands pa me back and I'm down on my knees. I'm yours tonight. Me say, love how I test you back today. Love how I ex with a sweat day. But never load of a sinze. Boxes on nosy tickings. That's why I'ma call you daddy. I call you puppy. Come see me truck it. I know you like it. I'ma call you daddy. I call you puppy. Come see me truck it. I know you like it. Shawty, make a boom party. For my body. Let's make a boom party. For me, yard. Come on, make a boom party.
Mini kamse wa nduzi, wawili sinambogi mfukoni nina pa. Mwa, 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 mwagi ba. Kiuno kama mashini, mwagi ba. Ro, 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 rombo sa. Napenda ukienda chini, rombo sa.
Kama nipenda jutu te, ze, ze. Mwe kwenye flu mziki tu be, be, be. Mipenda ukipenda kenye mina penda. So, chini tapenda, so, wafile si utapenda, so. Nenguba, siyo, najuo kama kitenda wili olisha nitekuwa hebu Pendua waone, kenye magalde mwengine waliko saga yeah.
Acha tucheze ze, cheze ze ze ze, cheze Acha tucheze ze, cheze ze ze ze, cheze Acha tucheze ze, cheze ze ze ze, cheze Acha tucheze ze, cheze ze ze ze, cheze
Sifoni toke na piga ngashawa Mfuko tuani ya kushika zabam Ni weekendi lazima niwe wabam Kinitaka miuta nipata kwa ba Na jinasta mange usoko veri Na mbogi ni nayo mzea Johnny Heavy Nine like nyinjo kitu na njeri Zangu zike shika pia miuno kefei
Nina moods, nina feel tu kucheza Thank God hata kama sina pesa Jiamini kila siku minaweza Naishi maisha yangu siyo kujipendekeza Oh, celebrate my life Oh, and I feel so fine Oh, ebu shuka chini chini Cheze Chile safi uji bebe
Acha tu cheze ze Cheze ze 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 Cheze Acha tu cheze ze Cheze ze 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 Cheze Acha tu cheze ze Cheze ze ze ze
Cheze my freedom
I don't wanna lose your love tonight I don't wanna lose your love tonight I don't wanna lose your love. I don't wanna lose your love tonight. Because if I lose them, I'll be dying.
Yes,
I don't wanna lose your love tonight. Oh, oh. Because if I lose them, I'll be dying. Oh, oh, oh. I give you love in the Gucci bag. I hope to say you know we're pretty fast. I get more like a mineral.
I never worry, I see God.
Chinda mwina na basabanga Mike nga banyimane Mike nga tebampa Mike Kumipiri na basabanga Ziraidi nga tebampa Ride nga balina Ziraidi Sijukiro muwale ya ngamba I'm not answer mwono vanyo matwesanga Yes, nemu juki zabe ya ngamba Na ama zika kenya kabi ya ngane sambi La, doga limu geto never give up Havuga boda never give up Na wali kuchiyo never never give up One day they gonna be go Omusomi ya soma kwe never give up Na wasome somusome kwe never give up Yenza tako katage ja never give up hey. One day they gonna be go Yenza bakubile mziki ne mnyumira Million Kuba bendera boda tu boda Champion Kwa nukwa banji mambita dia Champion Dia dia Kamelea Pampa nika kone baga tunda Ale mwuri nesika tunda
You make me my mama. You wanna make you my baby mama. You really make me wanna wanna. Me love it how you do that. Waka waka. She a roll in her body. She make me wanna give it everything. Mama see, papa see, though. And everything about her smiling face, I confess. She captivating my mind, mind. She tell me, check her body. She mess with me, bigger body. Me wanna make, make evergreen. My fresh, fresh, ever given me.
That's Calypso, Highlander. To the matter, to the matter, to the matter. She that's Maganda, Shaku Shaku. To the matter, to the matter.
What's feeling?
When I go on to this, me love it and you love
you
it.
You got me feeling
high. Baby, don't bring it up. You're not gonna do me wrong.
Get yeah, up, fuck, fuck, fuck.
When I go on to this, me love it and you love it.
Baby, fuck, fuck, fuck.
Baby, don't bring it up. You're not gonna do me wrong.
Fresh baby sing like Rihanna. The way she designer. She's a killer for the Gucci Gabbana. A lot of people want your body. I know a lot of them are acting funny.
Some say that they want you. They know that me need you. Can't live life without you.
So give it to me. Early in the morning when you see me, see me.
Breakfast in bed.
Do me, do me. I go to you from Lagos. We go to Kampala.
Dance Calypso.
Sudden my body they do me.
I love you.
Seriously intimidating my body calibrating.
I need you.
Even when you're wrong or right, I cannot be satisfied. I just wanna hold you tight and feel alright. Girl, I no regret. Even though every day we dey fight, girl, I still adore you. I still adore you. I appreciate. Since I set my eyes on you, yeah, you neck me out. You freak me out, and you neck me out.
Whenever, however, anyhow, where you let me keep me, we gon' stay together forever. Our love is wide and free. Anytime, whenever, however, anyhow, where you let me keep me, we gon' stay together forever. Stay together, fight together.
Now you say, God bless you specially for me, but you be me. And even you know I said, my love for you is so real, girl, not even maybe. Boy, you are the captain of my ship. Baby, when you are shower me, I love to be. All the promises, yes, me I keep. The ring in your finger, my love is not cheap. Boy, yeah, you give me joy every day. Yeah, you make me happy every day.
See how they run you to me, don't make promise to the right. Girl, I hate it when we quarrel and we fight. Cuddling at night, forever in my arms, me I hold you so nice.
Oh, yeah. Yeah, you give me joy every day.
Every day.
Yeah, you make me happy every day.
Girl, I know right.
Even though every day we dey fight, girl, I still adore you. I still adore you.
I appreciate.
Since I set my eyes on you,
yeah, you make me happy.
Freak me out.
change. Don't let them change you. Don't let them change.
Girl, I'm gonna fix everything and fix anything, cause I wanna be with you.
Oh yeah.
Fix everything and fix anything, cause I wanna be with you.
Nitafanya unachotaka, nitakufuata. Niwe nawe. Unachotaka, nitakufuata. Ili niwe nawe.
Oh baby, I love.
Nikae fit for you. Nasukuma wiki ndo ni self cafe for you.
A boy child ni nakula noma. Baby nisipokuwa ipita nitachoma. Ni wiki mbili misita kuona. Punguza sinaputa tutengeneze boma.
Oh baby I'm addicted to you. Need you more than the air that I breathe.
Hata nikidunga marigando.
Mambo, kamata wake wacha wako. Imagine, simple girl like me. So many bad boy I see. Lakini huyu ni meti. Bad not one, not a single in the city. Mi hata wala kila hini ni meti.
Bado na kuwaza, umefitro yangu bado inakuwaza. Kukutext banda ndolepua ni mablanda. Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi, ata kulika jana. Ata ulize mi, siwezi kukukana. Ulinipenda vile tukimanga chapodondo. Wakati sinado nikibishana na kamongo. Tony ukipita na maboy, wana dance. Nazidi kuwalenga ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani.
Kuru kushukara kasha kuru kukum.
Everybody, this a city mine. If you fear rude girl, this a my thing. Yo, I think configure my tune. This a my time, I know how. wala kewa msobola Ayo chapiri la kufumba raga Mwembane kwenjagala Banjo chamuliro tegu msobola Kana machina kekanta kula Nebula bichu watu chenyola Tise tisa za filmu ya hura Yenza taka
Rewind and come back again later Yeah, I'm
Damn everybody, this a city mine. Fifi fi a rude girl, this a my thing. Yo, I think configure my tune. This a my turn. No, wala teva msobola. Ayo chababiri la kufumba raga. Mwembane kwenjagala. Banjo chano muliro tegu msobola. Nano gana machina kekanta kula. Nebula bichu watu chenyola. Tise tisa za filmu ya hura. Yenza tagabula neba tomatida. Bada gaya na semi ya bada dan yo. Nakipiga sana beta mike buaino. I know. Nzaba swame saka zanyo. Echavale moku kupa ye stylo. Alo. Tuwavuga 4x4. Tankanzi juvu fete tunywa wendo. Sabula vino. Sabula. Tekuli mochukuvu kubakula mula. Sabula vino. Sabula. Tende kule mesa kukola choya gara. Sabula vino. Sabula. Tekuli mochukuvu kubakula mula. Sabula vino. Live your life high. It's day, it's my time. Live your life high. It's day, my time. Wakete batuwa gala sinsi ya lena. Ye kasta tumanyo kuwenga labi. Banja gali za ninye monsa. Na fumi ya vaklima. Ten blessings on my salary. Ano wolo koso mungi njiko. Na yenche bali za moka mantatu ya mbako. Wama sembe ya baby nungu atako. Tune this and make me wanna dance and go down. When I rocka rocka, make green eyes So you dance for me, rubber rubber Oba na fuka mozi baba lala siwa lava Buli lava ulire, nga bali muma ulire Yeah, this one I rocka rocka, make green eyes So you dance for me, rubber rubber Oba na fuka mozi baba lala siwa lava Buli lava ulire, nga bali muma ulire
Barange kute The freshest nigga around town Barange kute
Never
Barange kute Ati ni mukazi weba motote Avalina mwejenge tuchiute yeah. Eviana bite bijevi tusute Kuliba vubu kampu umuro Buliru na kuliba gandaro yeah. Somebody tell the DJ puro Ona mazina zina gajo Ndivyange yeah. Munde ken divyange
Fresh boy.
Zina vyange Kane panke kuwandia kuzange Yene panka Ziria ne panka Echido tuwe panka Biana vizina vye panka Tobikora katiyo nao vikora di Mbuzo nao vikora di Tonyumirwa katiyo nao nyumirwa di Mbuzo nao nyumirwa di Tuatoba nyoka tuwe pankeko Na mwe mujemo tubangeko Zeva heta vanzi senseko
In the mix
DJ Bugs
Mutima muka bien papura ngala white Bakuba muziki bafare wanna fight Chitone cheba samu kama all might Ndugara kugunya kuzina mu all night Barange kute Atini mukazi weba motote Avalina mwejenge tuchiute Ebyana bite bijevi tusute Kuliba guu kambu umuro Buliru na kuliba gandaro Somebody tell the DJ puro
Tonight, where the party day? Where my people day? Where the shayo day? We gon' make my feel alright tonight. When nobody day, hey, now who go day? Not throw away, yeah. Forget say your dream no be happen for one night, yeah. How many apples make you enjoy this life? Say no one life, yeah. And when the journey be the start, then go look, then go dislike, yeah, yeah. Say no time, say man they live like they man just. Baby, come on, just for tonight.
shake it like it better. Go back to love my sorrow, yeah. Go shake it like it better. Oh, my baby, she know what the music do to me. She said, "Nah, the music make a bump on me." She said, "My music got the hold on her." This life will use if you make you buy now. Life day with money can buy now. I don't try now. No be everything is evil like me and now. Tonight, where the party day? Where my people day? Where the shy you day? We go make my feel alright tonight. When nobody day, hey, now who go hey. Not throw away.
Yeah.
Baby cover, baby cover, baby cover. Just for
next
you
want on roja. Katona ya twalo bute ya kujuza. Bayamana ya wumula. Nema pote ya kujuntuza. Nina we wanubuka. Bayakule ya kukola. You're my malaika. Abachaka kwe abamanidida. Cause it made you completely for me. God made you perfectly. Whoa.
Swagaila high kit. Tuku si piggy fake, you tokuta na bafeng.
Louis Gucci, your brother. Nakata mademo kari zaidi ya dona. Tanasha simba wenu manya simenu hai. Naganyama si shobo kia tango maziki buma. Still sassy spendi mazo ya talking chicken on chum. Baby wash your name. Uje uyu mwike nasi. Kamata kinyo anje cha waswasi. Nakama tingali nazima ita taxi. It's all on me. But don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Punguza self into kukacha.
Watoto na pombe.
Wananita sultanu kugeto. Wananita sultanu kugeto. Njoni kunyeshe maishi. Wananita sultanu kugeto. Njoni kunyeshe maishi ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchande majani. Ah, nona umevamini. Na unashinda ukivuta vuta chini. Niyo haga inainua sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha kifisha. If you know, you know. If you know, you know. If you know. Oh, you know, you, hey, if you know, you know. Kingfisher, Pantirimu, aye. Manzeni leo, leo ndio leo, manyundo leo, watoto na vileo.
Baby, wash your name, kuje uyu mwike nasi.
Kamata kinyo anje cha waswasi, na kama tingari nazima ita taxi.
It's all on me,
but don't ask for my number. Penda watoto nye darasa, punguza self nita kukacha.
go. Sigala wawo wawe. Kuline kechiro. Omkwano lete no. Wasinga bari. So kabani wa mara mwula mu. Kakukubile kote wucheno. Kwewe kande tela masanyi. Oh baby push me to the corner. Take it slow. I wanna take it down to the floor. Push me to the corner, take it slow. I wanna take you down to the floor. Nazari wa kukwata nati anjaga namteke ne mumatala. I was born to love you, take a kumatala. Nazari wa kukwata, take a kumatala. I was born to love you, take a kumatala.
Design when we combine, bulishin to chiba fine. Movie Google good designing, nyambale needed by striking. The fire you are lighting, my body blazing. I had a man take by. And when you're coming home, Gurida yoka kondo. Oh, wo, baby, call it in your home. Boy, you're the one. Baby, boy, you're the one. Nazari kwa galati anjaga namteke ne mumatala. I was born to love you, take a kumatala. Nazari wa kukata, take a kumatala. I was born to love you, take a kumatala.
When I look around, I don't see you from,
see you from.
Everybody's having the time of their lives.
Only one.
I came to spend some cash, make new friends. Yeah. To keep on guys, let's take you away, far, far away.
Far away,
far, far away. Jump on the wave, let it take you away.
Take you away,
far, far away. Jump on the wave, let it take you away.
Take you away,
far, far away.
I'll
jump on the wave, let it take you away.
Jump on it,
far, far away.
What's your mind already picked you?
You.
I'm verified, beer, tick blue. Zima bana bana buda make a killing. Sai bana 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 buda make a shilling. Kama siyo ganji tembea. Sai kama flag na pepea. Remy boy, sote na kachumbari. Tuko wote, ongeza maji ya ugali. Fili ti ele, mfuko sili ti sele. Lete maji tele, chungana na mchele. Mother, she stress no more. Mambo, mambo rent no. Wari wari adishi no more. Niko niko na majo.
When I look around I don't see you from,
see you from.
Everybody's having the time of their lives. Correct me if I'm wrong, but I'm not the only one.
Who
came to spend some cash, make new friends. To keep on guys, unless far away, far, far away. Jump on the wave, let it take you away, far, far away. Jump on the wave, let it take you away, far, far away. Take you away,
cats.
Far, far away.
Let's go. Far, far away. I am singing that now. The king is background. I'm with this little chick. I had to bring her back round. Where my drink? I'm about to drink it back now. I'm feeling like a star today. I'm a ball today. I'm drunk. I drank a lot of alcohol today. Smoke all kind of marijuana out the jar today. Time to blaze, ride a wave, and go far away. I'm dancing with this broad. I gave a call today. She from Africa. Got ass on her. Go all the way in. Having a good time, everybody dancing and smiling, that's a good sign. I'm about to turn all the way, for the pound I'm trying to burn all today. Low on me burning what I earn all today, cause I'm having so much fun, I'm about to throw it.
Look around, I don't see you from, everybody's having the time of their life.
DJ Bugs.
Nakupenda, nakupenda. I'll be your soldier, your provider, your defender. I don't retreat, I don't surrender. I feel die on top of your matter from January to December.
Bring a cash, she a bring a figure down. Everybody pulse, me a fear run. Me a see a dance and balancing alone. She got a one, me a say, me a feel it. She wanna one, me a say, me a give it. Me got a long, 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 long fella. I talk it when the quack, 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 turn up.
If she let me touch it, me a ting, ting.
Me got a long, 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 long fella.
Me cash in the body like the waist got spring.
Me got a long, 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 long fella.
Baby,
Chori got a face, me a show him for real. Yeah, like them crazy, just want to come in. And he got a waist, me a bend it for real. We gon' let the place, me a tell him coming now. Hey, Tavon Yungea. Oh, Tavon Yungea. Hey, Tavon Yungea. Oh, Tamu Kole.
Me want a man with a long, long fella. I yeah, see yeah. Me cut a steam while I stress at my hella. Me want a long, long. Me want a long, 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 long.
If she let me touch it, me hear ting ting.
Me got a long, 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 long,
long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long,
long, long, long, long, long,
Bitch, your nigga look busy. Bila uko fresh, look tippy. Simba situ jilai, chumunde yevi. Ura niku jilai, snan, sisi. Kani fombo da niko nani. Niko nani, niko nani, nani. Kani fombo da niko nani. Niko nani, niko nani. Kani fombo da niko nani. Niko nani, niko nani. Kani fombo da niko nani. Niko nani, niko nani.
Niko ndani, dipsi Mekata konya gimanzi mbaka niko dipsi Wewewe Alafu kila wiki nipate niki hustle Neza dani hata ni nipsi baby Walai niko na bibi na siachi jo kwa mboka jumakwela ziko juisi Mami, leo na kuta dibi mdo pungi nikishika suta jo siku rahisi Wow
Ha ha, hivyo ndo mihu wa cheka Oka ha ha, mbio kama besha Vibe yangu inakudunga inagudesha Na misi siri kama pinya Kama bosa nikirap mindo babi Na wapiga kimistari kama radi Flow yangu inakuva kama shati Sina rasta ba mimi ni mnati EQ kabaya niko inde niko ndani
Kani fombo da niko ndane, niko ndane, niko ndane, ndane Kani fombo da niko ndane, niko ndane, niko ndane, ndane Kani fombo da niko ndane, niko ndane, niko ndane, ndane Kani fombo da niko ndane, niko ndane, ndane, ndane
Litoka langa kuja jiji kutafuta pesa Mistari zangu kali skizi na skizo na chesa Na tangu zimepanda sieti nini mina desa Nkondani biashara very soon ka impressa Mtabaki daily mkibonga mkibonga daily na songa Na doba bade na gonga mistari bado na chonga Kutema buda sta choka mistari bado na roga Ukinyo na buda toroka nkondani buda ogopa
Chiki ni ngoma zutu gaga na maringo Ziu chocha ziu famimi Ziu lede na skia dhithi Adilo mina yu na hihi Shanti siati nini Sakapewa mzinga zilika mati alika sirika
Juhani kenye ni mwayo
Stream music
Dance this Kani fombo da niko ndane Niko ndane Niko ndane ndane Kani fombo da niko ndane Niko ndane Niko ndane ndane Kani fombo da niko ndane Niko ndane Niko ndane ndane Kani fombo da niko ndane Niko ndane
Tell your friends I love them too. Could tell your friends I love them too. Could tell your friends I love them too. Could tell your friends I love them too. I look nice, but I'm not so so good. I got something I just wanna prove. Can you get yourself inside my room?
In the mix,
DJ Bugs.
Could tell your friends I love them too. I look nice, but I'm not so so good. I got something I just wanna prove. Can you get yourself inside my room? Let me show you something.
Something you appreciate.
Let me show you something.
Haitaki mabombo manika Inataka tuma kwanto meiva Bill nitalipa kwanza kani kuririma Efo, epo na keifo kanali Sidae kata guil kata guil kata guil kata guil Yo, yo
In the mix
DJ Bugs
Tuko sherena itaki asira Itaki mabombo manika Inataka tuma kwanto meiva Bill nitalipa kwanza kani kuririma Efo, epo na keifo kanali Sijai kata guil katikati Sipati na kata balia pali yaifai Kabado unapima, cheki venye naifanya Bado tuko baesa, bitch ni bad man Asta kama kuna giza, taitana Bado tuko baesa, bitch ni bad man
bitch ni bad manners, manners. 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 Sifuatani na umati na jimez kama bangi. Alipono na mababi yesi guashe ni bani. Simkate na ukapi jo mchai na amani. Alimesa kabaki ya konditi juu ya haki. Atakikani na umati ya kitoka atabaki. Hindi uori kwa mzazi tusilete za uzani. Nime uwa.
Tuko sherena itaki asira. Itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva. Bill nitalipa kwanza kani kuririma. Efo, Apple na Kifo kanali. Sijai kata guil, kata guil katikati. Sipati na kata, balia pali yaifai.
Sipati na kata, balia
bado unapima, teki venye naifanya. Bado tuko baesa, bitch ni bad manners. Na kama kuna giza, taitana. Bado tuko baesa, bitch ni bad manners.
Bitch ni bad manners, manners. Bitch ni bad manners, manners. Bitch ni bad manners, manners. Bitch ni bad manners.
Wani mrasta mandasta umeka kwa kichwa. Wani kimasta mabasta dudu wa kufichwa. Unelewanga munelewa. Unelewanga munelewa. Hapa sinayo mbogi ni arasta. Wa super reggae wa Snapchat. Mazigi jotu tinge madasha. Anakuparesha tunapulula mabianga. Na ima jani siya kericho ni agabianga. Ilianza kakikolo saini pienga. Nina seska imenijazi ya weather. Barreta bakmanyu ya effort. Nina mazigi kanichi na kondiko mia. Netflix maria na kwando sesmia. Makuki ndo hizi baby memshikia. Ruki lakini leo beda na rukia. Backbench na misi mabusu. Freaky Friday na get loose na Lucy. Tika highway majira na ngusu. Pigwa waya kazuku. Rasta nikiwa area sizi wake. Flash flash kani tei ama mbote. Rasta tuzidi dao sadi shop. Hala na uwekange chini niyo. Sira, itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva. Bill nitalipa kwanza kani kurira.
London, London.
Tunasikia bill, tunatete mani. Na kutu wadi kwa booth mukula itina. Flex na girls jina kema kena. Ako fine fine one chida mdomo matena. Unasikia bill tunatete mani na kutu wadi kwa booth mukula itina. Flex na girls jina kema kena. Ako fine fine when shida mdomo matena. Kumbe dem jo ninge uswa gedomo. Wage domo ninge uswa gedomo. Kumbe dem jo ninge uswa gedomo. Ako zabe anashikisha na thiongo. Kumbe dem jo ninge uswa gedomo. Wage domo ninge uswa gedomo. Kumbe dem jo ninge uswa gedomo. Kana bubble kana pendanga mdomo.
Buda boss kumbe ngeos ni wagi domo. Na daidi na venya pendi masomo. Somo na eza flow sipendi mdomo. Fomo ita nise normal. Chura kupatana na ongongo kwa ngango. Skinny nigga kupatana momo na hormones. Zake zimepanda past kongo. Leo ni manduru na masifa ni za thiongo.
Kani geuswa gidomo na natupa mdomo. Kana bonga chafu na kasafisha na omo. Kana lialia kanyamazishe na lolo. Na uneza kapatia juka na washwa na hormones. Kani basha na kujanga na kiondo. Na katanga mabia nyumki katanga mavodo. Kala clash na na vibe na opondo. Nataka tuka soup na samakia.
Ninge uswa gedomo. Wage domo ninge uswa gedomo. Kumbe dem jo ninge uswa gedomo. Ako zabe anashikisha na thiongo. Kumbe dem jo ninge uswa gedomo. Wage domo ninge uswa gedomo. Kumbe dem jo ninge uswa gedomo. Kana bubble kana pendanga mdomo.
Kankachupi, sezi kwambia rangi. Nukizua zogo, badu utapanguzwa. Nacheza kiuba zenga, chezi kamhenga. Nomani ya fandi anataka kasi. Na jui kurequest, adirachwa na kunyima. Atukuna tatu kumbe budani ufucha. Jui kurequest, adirachwa na kunyima. Na badu anagawa na badu ya kujengi.
Knock knock, who's there? Boys wa kidomo, gang gang. Niaje suatu ni pedi kongo. Bombo, mini ras na spendi local. Fofo, nimechapa na kalala fofo. Don't touch, kani doja nimeipiga lombo. No, hadai straight anataka combo. Shobo rice peas ngofu chomo adi koko. Choko, sezi mainshimo kani nyongo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Wage domo ninge uswa gedomo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Ako zabe anashikisha na thiongo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Wage domo ninge uswa gedomo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Kana bubble kana pendanga mdomo.
Maniga wa minyanya ki Japan nigga saki. Nigga nigga fucking manje kwa pige luku kesho watu kuje kambi kurutu wanakutu mimi nataka pakwe rima hiyo kitu
Duka imenuka imeoza. Akibonga shit mwambie ende akaoge. Kijana pole smart oki passion pickpocket. Mangeo some iba wanakaa imported.
Kani no kulizo kwa ligani no kufitu korahani. Na kunolo korahani ili kwanga wena nani. Tulia kwanza wena nani ili kwanga wena nani.
Kumbe dem jo ninge uswa gedomo. Wagedomo ninge uswa gedomo. Kumbe dem jo ninge uswa gedomo. Ako zabe anashikisha na thiongo. Kumbe dem jo ninge uswa gedomo. Wagedomo ninge uswa gedomo. Kumbe dem jo ninge uswa gedomo. Kana bubble kana pendanga mdomo.
Anachukua, anaweka kwa
General Dangote.
Anachukua, anaweka
Tamu nasikia, tamu kupendwa nawe. Tamu kupendwa nawe, tamu. Tamu kupendwa nawe. O maneno, maneno, tumeazoea. Vijineno, neno, tushazoea. Mpenzi wangu mubaya, kwa nina osu. Shepu yake mbaya. Hivi na wawusu mtangaji malaya. Waina wabusu nini wamegusa babaya. Na wakavu lazima wachuchuma.
Wamengia chakike.
Ewa
chakike. Wamengia chakike. Chakike.
Tuale.
Wamengia chakike.
Kwa penzi letu
chakike.
Lazima wachuchuma.
Wamengia chakike.
Kwa penzi letu
chakike.
Makukote Abutale, Don Mendez, Bajuni, H. Bajuni.
Chumbani enesi, unipatia panado.
Kwa
jenga za mesi, na mashuti ya Ronaldo. Yani, nani nikiingia tu.
Anachukua, anaweka, wa.
Kwenye gari.
Anachukua, anaweka.
Iwe jikonyo varandani.
Anachukua, anaweka, wa.
Doze, 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 doze.
Anachukua, anaweka.
Salama joto, tuale soji pepe. Oya kongo joto, tuale soji pepe.
Oye mose kunami,
jipepe.
Morikado momo,
jipepe.
Oya mama dangote,
jipepe.
Endo nifungwe,
jipepe.
Chu, chu,
jipepe.
Chu, chu, chu,
jipepe.
Ani chu, chu,
jipepe.
Chu, chu, chu,
jipepe.
Joseph Mertier,
Nasei, Panalobi, Nasei,
Kaya Kaya Musa,
Tulem, Kukama, 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 Diamond, Kukama, 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 Kukama,
Papa no be my year. 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 Papa no be my
year.
Yes, Josie, my tata.
Tuma, 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 tuma.
Papa, gaga, deli, gaga, dralo, baka, de.
Sukuma.
Yes, Adolfo, mute, bachi, la mouina.
Papa, mazuma. Papa, mazuma.
Joseph Poussard.
La papa, mazuma.
Zodwa.
Andel,
il parane.
Dare salame ngwasuma.
Akosha.
Daimon ngwasuma. Iinchasa ngwasuma.
Kaya, kaya musha.
Asumare ngwasuma.
Kama mfuama.
Usiniguse, usinitachi, tusalimi ya nekwa miku. Usiniguse, usinitachi, tusalimi ya nekwa miku. Onasema usiniguse, usinitachi, salamu iwe kwa miku. Usiniguse, usinitachi, tusalimi ya nekwa miku. Kwaza karumbali, corona.
Kusimbate,
corona. Kwaza kona ugomba, corona.
Kusana musika,
corona. Kutena wa maski, corona.
2 metri,
corona. Mikono ya kokosha, corona.
El Pigo, St. James,
Titi Stone Nike,
Ibi Santos,
Ionizer.
Today is today. The boss, the boss, the boss. On vous a parlé de nos deals. On vous a parlé de nos fortunes.
Yeah, mon pao, mon conti.
Scratch Technics.
We got the key to the streets.